mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese aho muri hose kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Nongere mbaye ikaze mwese nshuti bakunzi ba radio ijwi rya Amerika. Nkuko bisanzwe buri wa gatandatu muri aya masaha turabaha umwanya musangire ibitekerezo n'abandi banywanyi b'ijwi rya Amerika. Abatari baduha telefoni rero muduhamagare mutubipe kuri WhatsApp yacu ni 202-441-931. Murabyumva nyine ukubanza akamenyetso ko guteranya 1-202-441-931. Mukomeze kandi mutwoherereze nomero no kuri WhatsApp. Mudukurikira kuri FM 88.3 no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Naho mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Tubibutsa kandi ko mudusanga no kuri internet kuri www.radioyacu.com. Mushatse kutwandikira mwakoresha email yacu ariyo radioyacu@gmail.com. Mwatugezaho rero ibitekerezo byanyu, ibyo mwifuza, hanyuma tukarushaho kugenda tubanogera. Ikaze mwese muri iki kiganiro, reka tube twashyiriyeho aka karirimbo.
Omunyeranzi hiro munahiwe
kubomore bomore
ani muzi hiragasayo we
kabomore bomore.
Omunyeranzi hiro munahiwe
kubomore bomore
ani muzi hiragasayo we
kabomore bomore.
Ah
kabomore bomore.
Ah
kabomore bomore.
Siranzi hiro munahiwe
kandiko
sayowe
kanika ko
siranziro munahiwe
kaniko ko
siranzira gasayowe
kanika ko
chapa chapa
kabomore bomole.
Opunyeranziro munahiwe
kubomore bomole
ani muzira gasayowe
kabomore bomole.
Opunyeranziro munahiwe
kubomore bomole
ani muzira gasayowe
side.
we
maya marshari agira ati bombore bombore iyo ndirimbo niko yitwa. Tugiye ku murongo wa telefone twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika batangiye kuduhamagara. Thierry wiriwe neza? Thierry
ni halo
wiriwe neza?
Eh amahoro neza
eh na mahoro natwe kwisigiye. Uri hehe?
Sa
urahagana he?
Halo?
Oui, twe turakumva, hari n'amajwi ari inyuma yawe.
Ndiko ndabumva na. Halo?
Twe turakumva Thierry.
Yego, mari mvuze rero.
Eh, nari mvuze nturahagana hehe hanyuma bwo utuhe ni namakuru yaho ngawe wanyu.
Yihudimbo.
Eh. Mwiriwe mute?
Ego amahoro neza ejene narinda ahantu bitako ndako tuvugana neza amahoro rero ibujumbura muri zi.
Eh none se telefone irakunze noneho?
Yego ubu ndabumva neza.
Okay, yeyo tuha makuru yanyurera aho ngaho.
Eka ahubwo naga mpamvuga yuko yavuguye indwi.
Yego.
Yego nagomba kuvuga kuri iyimikwa rya Felix Tshisekedi. Siwe ubwa mbere mvuge ko ari ibintu bya mbere byo gushima muri kano karere kacu. Hanyuma harumvise ibyavuzwe byinshi burya Tshisekedi cyakwiye gushyira mu mutwe cya mbere ni uko benshi bamwiteze ko impinduka. Hanyuma iyo mpinduka nimba bayimwiteze ko twarumvise byinshi byavuzwe mbere binababaje ugiye kubyumviriza kubera ko haravuzwe ko hashobora kuba haragiyemo abantu bashyizemo amanyanga. Nimba hamwe rero Tshisekedi yoba yemeza ko yatowe canke uyiyumvamo wenyine ko yatowe nk'umugabo arashaka kwereka abanyagihugu ba Congo yuko ibyo bifuje ari byo bashyize ko kuko ni haravuzwe byinshi.
Havuzwe byinshi none se wowe uravuga uti havuzwe byinshi kandi koko nibyo bintu bitandukanye, wowe uravuze ngo urashima, kubera iki waba ushima itorwa rye cyangwa sinzi icyo ushima muri ibyo?
Urazi ikintu simaze ni burya nibyo wiravye imyaka 18 ari mu maboko y'umuntu umwe, hanyuma bose bakaba bari banyotewe impinduka. Igikuru ni uko bashyitse cyabayeho. Rero ko cyabayeho navuga nti bose bashatse ko haba impinduka idaciye muri bya bindi by'amakudeta twari tumenyereye. Mugabyabaye biciye mu nzira y'amatora, ivyo vyose naho babaye akantu kamwe kabi. Rero bizeza nti uyi ni intambwe ya mbere. Rero bakomete gutyo mu myaka iri kiraza tudushikira ibindi bisumbije. Nicyo nashatse gushima ariko gusa nakingaruka Tshisekedi nimba yatowe abanyekongo bapfuye benshi muri bino bintu. Rero kuba barapfuye nuko bose bashaka gushikira ibintu byahindutse batakibona ya ntwaro ya yindi. Rero abo umuntu azana ibintu bishasha nije gituma wenyene yivugira ngo ro pepere tout d'abord bisigura ko ahagatira umunyagihugu rero ne dushaka ko biguma muri iriya mvugo iyo kwiyamamaza ubu dushaka ko bishira mu ngiro
rwose nubundi umuyobozi iyo yarahiye akemerera abantu ibyo azakora yagombye kubikora nta cyagombye kubimubuza noneho nabaturage bakamufasha
niyo mbere twonasima jeje ni nkimwumva ijya mvugo yari karavuga ngo pepere tout d'abord naribiye nti uyu muntu agomba kwitandukanya na Kabila mugabo jeje ni ndamubwira ni vraiment courage kubera ko uravye parlement ko irongowa hanini igidwa hanini na camp presidentielle ni kuvuga abajye kwa Kabila ukibona neza ko arafite igikorwa gikomeye mbere nje nka namusaba ko yogerageza guhuza cyane na Martin Fayulu kubera ko apre tuna hato bayara shoboye gutsinda ariko yarerekanye ko afise ikibanza kinini muri politike ya Congo nje gituma rero mvuga nti bishobotse yogira guverinema banashaka doko arisho kugira ngo abanyekongo basikire inzinzi bari bashatse
oya byo uvuga nibyo rwose kandi mu kazi kose mu kintu cyose umuntu akora ashobora guhura n'inzitizi ariko nkuko mujya mubivuga barundi nta wujya katamugoye azabigeraho
ariga banyekongo bo barabizi kubera ko harapfuye benshi hariho benshi bapfunzwe mbere ndanabikenguruke narumvise Felix avuga ngo abafungwa bose ba politiki bagiye gupfungurwa nibaza ko ari intambwe nziza mbere akomerezaho nyene anagerageze muri guverinoma agiye gushinga akore ndakunda ukuntu Kagame akora kujya kuntu umuntu akoze ikintu akagikora mu ntumbero yiwe atari ku neza y'abanyagihugu buno nyene ucawumva ko yasubirizwe rero niyabona uwudakaza ajye kumutobera acyamukura mu maguru masha kuko nawe uwo mwangaje hamukavuga ngo yabikoze nabi burya nawe birakwangaje nka perezida rero byiza cyakura uwo muntu abanyagihugu nibirigwe baridoga
urakoze cyane Thierry
murakoze Denis
twakire na Gaspar uranyumva
ndabakurikiye cyane
yee hanyuma se ongerijwe urahagana hehe
ndi mu Rwanda
ariko rero turakumvira kuri sinzi impamvu
nukora network cyangwa connection
wagira ngo nibwo kikanguka
birumvikana kuko ni muri weekend nkuko bisanzwe
nuko ahubwo ya telefone nayo iracitse turongera buriya tumuguhamagare mu kanya mu twihanganire
Natasha la number la bomba numa mubibona gute Natasha la number la bomba numa Bona gute, movie, bona gute, movie, bona gute, movie, bona gute. Eske, movie bona gute. Usizara umwanzo mdogo, nilipotoka ni mbali lakini. Even I fly my life in the blessings, ebu ni check I'm dangerous. What? I'm dangerous. Murabi bona change ni movie bona, murabi bona change ni movie bona. Makazai kurunda gusumba.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ko karirimbo mwumva ni mubibona gute ya Natasha ariko rero reka tukomeze twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika noneho dufite Joseph ku murongo Joseph
Arame
wiriwe neza
mire
uri hehe
andi Kigali
yeah mwiriwe muti Kigali
mire neza cyane
yeah no kamakuru iki wadusangiza rero
na makuru tumeze neza
nuko nuko
na kibazo
neza
no mu Rwanda ntari rwose
ni iki rero wasangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika
oh mura mumamagaye niteguye biba ambwira nka topike mwariho
nta topic yihariye turiho uyu munsi ni kwa gatandatu buri gihe tubaho umwanya mukaganira na bandi banywanya ibijwi rya Amerika mubabwira makuru y'iwanyu muvuga ku makuru yatambutse mu cyumweru se icyo mushima ibyo mugaya cyo mwumva dushobora no kubamarira mu minsi iri imbere ibiganiro mwumva mwifuza n'ibindi bintu bitandukanye ariko akanini akenshi dukunda kumenya ibyo wanya aho ngaho kuko ari mwe mamuhibereye
murakoze mwishimo mu murongo mwiza narashimira cyane kwa mwumvishije
niyo ntazi rwose mama mwaduhaye amatelefone tuzajya tubahamagara uko bishobotse kose
ndashimira gikomeye cyane hano mwaha mu Rwanda kuko inkuru mutambutsa bigenda zigira umumaro cyane cyane nko mu butabera n'ibindi biganiro byanyu nka Eric bagira ubusa ngomeza kumushimira cyane umusanzu hano mu Rwanda turawubona cyane cyane nko kuvugira Abanyarwanda hari ibibazo byinshi yego tuba tugiye dufite ariko ubona ko bigenda bikemuka kubera umuhate wanyu
nuko rwose ubwo ni amahoro niba ibyo dukora bigira umusaruro
bigira umusaruro ahubwo gusa murakoze no kwa mvugishije rwose ndabashimiye kabisa
urakoze cyane uburyo uba hafi buri munsi tuba dufite ikiganiro cyane cyane muri isanga kandi tubahamo ijambo mu bintu bitandukanye tuba dufite topic zitandukanye ku buryo haba hari ibintu bitandukanye buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru kwa gatandatu ho numwe hariko tubaha umwanya nyine mukatubwira ibitekerezo byanyu inkuru zavuzwe ibyo wanya aho ngaho nuko
ndabundi cyane cyane n'ibi bintu byo kwa Rwigara uje kuri uko ibyo bya Amerika ryabikurikiranye byaradushimishije cyane ariko kandi ijwi rya Amerika ni radio muri cyane umunsi ku wundi n'ubu kandi nari ndimo kumva n'uko busaro turi nari mugiyemo ariko umunsi mujyaba mu gitondo isaha yari yose ubundi mu gitondo bakaba bari gusaba indirimbo nzi ko wenda njye mugiye ushobora kuba mugiye kumbaza
oya dususuruke yagize yarangiye ariko gusa dususuruke uretse ko turabinyuruzamo uturirimbo nyine urumva ni muri wikendi cyangwa mukomeze kugubwa neza
gusa ino radio ndayikurikirana cyane ntabwo nshobora gucikwa amakuru yayo kugasha kose na saa tatu n'igice yo mu gitondo nabumvishe ndabakurikirana
niba nagucika ujye ujya online ntubishobora ujye kuri internet uyakurikira byose biba biriho
yewa namba ndiyo buri munsi kuri YouTube mba ndiho rwose inkuru zanyu ntabwo bijya zinshikanamo
ye nuko mujye mutubwira ariko tuba dukeneye no kumenya n'amakuru y'iwanyu mujye nimutwandikira nko kuri Facebook cyangwa se ushobora kuduha telefone katubwira nimwe mushobora kuduha kutubwira uko ibintu byifashe umuntu akamenya naho n'ukuntu abakorera inkuru nyine zishobora kugira akamaro
gusa nyine ibibazo byo n'ibyadura byo twababwira ntabwo twabigura ariko kuba kuvuga nanone nagaza kuba wenda ndi mukuru ariko gusa byasaba kuba uri kumwe n'umuntu mukaganira ariko kuri telefoni
yabibaye ntacyo ubwo ibyo ari byo byose mukomeze mutube hafi natwe tuzakomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo tubanogere mu byo tubagezaho urakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Fred nawe aradutegereje ku murongo Fred ijambo ni ryawe wiriwe neza hanyuma se ko numva mwese munaniwe muri weekend ndabyumva no mwijwi rwose ndumva urimo winanura
yatwarutse cyane turongera tukana n'ibyo
aho ntiwaryamye cyane birumvikana ntacyo ubwo ni ukugira ngo wongere ugarure imbaraga zo kuzatangira ikindi cyumweru umeze neza
umuntu ameze neza
niki se watusangiza ku by'iwanyu
ni kuri mu burengero igihugu biganda ha cyo kure gibintu byose yano biragenda
bakirwariza bakaba bakora nk'ibyo mukora namwe cyangwa bakarushaho
urebye akarusho urebye urebye nta karusho atari byinshi gahari
nta mwihariko w'ubanya aho ngaho
nta mwihariko urebye nta bigusanzwe ubona urebye nko mu gihugu hafi aho usanga abantu bashobora kuba bahuriye ku kintu kimwe
ni igiki
nk'ubu ngubu nk'ubu kintu kirimo usanga abantu benshi bafite imyaka ibintu by'ibisubizo biri hasi ibintu biboneka nta kibazo imvura igwa ku gihe ntuza nta kibazo cy'izuba ryinshi nta kibazo cy'imvura nyinshi usanga ibintu urebye biringaniye kandi abantu bose babihuriye hafi ya hose mu gihugu
ndumva bimeze neza
ugasanga rero ahantu ubungubu nta kibazo usanga ibintu byose haba abakora bizinesi usanga bigenda usanga n'abajya ku masoko ndetse usanga nabo babona ibiribwa binyuranye kandi ugasanga nta kibazo gihari na kimwe
muri make ubu muratengamaye rwose
nta kibazo na kimwe
nuko Imana ishimwe urakoze cyane rero Fredy udusuhurize n'abo mu Bugesera aho ngaho twakire na Arma
mwiriwe
mwiriwe neza urahagana he
ni mu Burundi
yego mu Burundi ahagana he turakomeye nawe se
ni byiza ko mukomeye
nawe nuko nawe urakomeye
genda aho buke nyine bukene gusa nibwo nda ufurembe
no kunyarukira mu Bugesera mu Rwanda numvise ko bameze neza nukunyarukira mu karere ka Bugesera mu Rwanda numvise ko bameze neza
nahakitanwa niki mubyeyi nahakitanwa niki ko bigoye kumpaka wenda
biragoye
biragoye usagira ibyangombwa nk'umugabo nkagiye nshobora kuba norya ni nka ku munsi urumva biragoye noshika gute mu Bugesera
yewe ntabwo byoroshye nuko umuvandimwe twavuganaga mu kanya niwe watubwiraga ko imyaka yeze ko bameze neza nta mvura nyinshi nta zuba ryinshi ibintu byose bimeze neza aravuga ko ibiterwa bireze
nibyo nyine mu Rwanda vrema bo barahinga kandi barahinga bikabikera ariko mu Burundi ni hake hake usanga barima ntibimbure kuko ni henshi usanga badafite ibitungwa badashobora kwimbura bivanye n'ubutaka ukuntu buba bumeze yego hanyuma ngo rero nashaka kuduga ku bibazo bimwe bimwe n'iwacu hamaze iminsi havugwaho itozwa ry'amafaranga ngo yo gushikanira sinzi wenda uko kujya bashikaniraga mu rusengero
amaturo yo mu rusengero
hari amaturo bariko bimaze iminsi biga namwe murabyumva bimaze iminsi bavuga ko mu Burundi harimo amashikana bariko barashikanira amafaranga ibiryo
nayo amashikanwa bayajyana hehe bayatoza muri za kiliziya
bayatoza mu mihana za Rumonge za Gitega za Ngozi za hehe no mu kiriya gisagara cya Bujumbura
ni bande bayatoza ubwo
uburiya rero gatubiye ko ni imana ya ngira ngo nyine ya kabiri niko babi niko bimaze imiso babivuga
ngo ima guto guto imana ya kabiri uvuze ushatse kuvuga iki
ushatse kuvuga ko urabona ko mu mashingiro harimo ishikano ariko iyi ni imana ya kabiri nayo yo mu Burundi nayo harimo agahato muzarumonge harabaye ni gutoza amafaranga gutoza ifungurwa wenda ngo bagiye kubifashisha sinzi ngo abantu ariko sibyo
mwese mu Burundi mufite imana ebyiri
niko bariko babivuga n'ubundi nawe urabyumva naho ubyirengiza nawe murabyumva
niko mufite mu iwanyu mufite umwihariko ejo twari dufite inkuru yabavuga ko hari shitani ihamagara abantu ku murongo wa telefone none nawe uti mufite na
ije ntaje singiyeho ntaje singiye nibiriko birakogwa n'umugambwe singiye defu de ntabwo ije ntaje n'ibyo
ye none barimo gutoza ama
barimo gutoza amafaranga mu ntara ya Rumonge byahereye mu ntara ya Rumonge biragira no mu gitaro cya Bujumbura wenda ni biragira ni Gitega ejo bire hari gikorane kiriho kera mu ntara ya Gitega bumva ni gushikana ishikanwa baratoza amafaranga bavuga ati aya mafaranga najya aha urumva abari hafi baravuga ngo ni imana ngo ya kabiri sinzi urumva ibyo ni by'ukuri ku bukene buri mu gihugu cy'u Burundi ntihari hakwiye kuza gucinza umunyagihugu ahubwo hari hakwiye kuvugana n'amahanga kugira ngo ibibazo biri mu Burundi bihagarare abenegihugu baronke ibyo bafunga imfashanyo ziboneke murabona n'igitoro nta n'icyo
ni ikibazo gikomeye ikibitoro
ni ikibazo gikomeye mu Burundi imodoka nyinshi zarahagaze baratubwira ko imodoka nyinshi zahagaze
none se arma naringiye kubaza nti ayo maturo ubundi mu kiliziya iyo umuntu agiye gutura atura uko yifite agatura uko abishoboye aho ngaho harayo muri uko gutoza ayo mashikanwa hari ubwo bababwira bati mugomba gutangana nayo cyangwa buri wese aratanga uko abishoboye uko wabyumvise
baratanga mu Rumonge bagenda kunzu kunzu bagatangije bazana amahera zari ibifungwa ngo ibifungwa bidakunze kuza bibora usanga biriya by'imiceri maharage n'iki nk'uko byabaye hirya mu za Kirundo mugabo kumenya bijya hehe
ntabwo bababwira bati nibyo kuzajya gufasha abakene
kibera mu za Gitega gucyo ngira ngo ntikiravukira sinzi hanyuma sindi ko mu nyuzwe
yo turakumva ahubwo nagira ngo mbanze nkubaze niba nakubazaga niba baba batari bigera bababwira cyangwa se ngo mumenye ahantu niba ibyo batoje mbere byaba byaragiye gufasha abakene bantaho nikora bari mu ntara izi n'izi nta kintu mubimenya
kwibyo ngibyo by'ibiriga baravuga ko ngo byofasha ngo batishoboye ariko amafaranga nayo ntibavuga iyo ari kaja nahagungira ago naje mu mugambo nyine uriya ku butegetsi
nabyo ariko aramutse ajyayo ariko babivuga
hariya mu masengesho ngo wenda ariko araba mwiriya ntara yo mu Bujumbura hari y'Igitega
ubwo nitugira amahirwe azagira udusobanurira aho bigana
yego nanyuma nago mbandanye iki kibazo cya kubindi byerekeye iriya sentare iherutse gucira hejuru ya sashe mu Bufaransa kuri leta y'u Burundi gana n'uriya Menge na Gakunzi by'ukuri bo bari barundi ubutegetsi bw'Ujumburaga bwari twari buvuga ko uriya Gakunzi gana n'uriya France Turua na Menge ngo bashobora kuba bari baracafuje ibintu u Burundi ga ku mabi yakozwe ngo baba barerekanye ariko icyambere nkabanza gushimira uriya mucamanza w'Umufaransa ko ata agaciro yabihaye kuko azi barasiguye neza ko ukuntu bimeze ukuntu mu Burundi byagenzira kuva mu 2015 nta gaciro urumva uriya mucamanza w'Umufaransa yashobora kuba yarabihaye kandi akaba yaririje bariya uriya Menge na Gakunzi na kile kinyamakuru nyamakuru wa France
Fuwa
nange gabiriya nta lete buntere ahubwo ntere kujya kwitwara mbega yitwara izi koga wenda mu 2015 abantu batikiye bagapfa mu 2016 abantu bagapfa n'ubaka inyuruzwa abantu benshi bari ko baranyuruzwa nta uzi iyo barenge
abanyuruzwa abanyuruzwa hehe abo uvuga ni nabari mu mugi cyangwa no mu naruguru mu cyaro bara
mu rugo hagati hazamo inga abana baheruka kunyuruzwa harimo hehe bari barahungutse bava mu gihugu cyangwa bagenda banyuruzwa amakuru agenda tugira twamenya mu cyamakuru hanyuma nkagaruka ku kibazo wenda cyarete burundi kandi biravuga ko impunzi z'abarundi zirimo Tanzania ngo zazanywe impunzi za gisirikare buryo iyo mperereye mu ntara ya ruguru turabona abanyagihugu bambaye impunzu zisa n'iza gisirikare ariko zirasa na kiriya gisirikare cy'u Burundi ntabwo zisa ubu rero hageze aho bitwarira bavuga ngo haseri na Tanzania ngo haseri yaratanze impunzu mu maziriya mpunzi impunzu za gisirikare mbega izo mpunzu za gisirikare batanze ni imfashanyo iba yaravuye muri za Danimarka bityo ubona ko bagenda batoza impunzu nyine bafashisha impunzi bo baravuga ngo guhera kutwara agasembebe mu Burundi aravuga ngo nta kuntu hasere ngo yuzane impunzu za gisirikare mu bihumbi n'ibihumbi bazane impunzi impunzu zisa za gisirikare twese turabizi impunzu z'igisirikare kanaka turazi ukuntu ziba zisa zigiye ni ukucavuza ishyirahamwe bifasha impunzi ku isi simbona ko ibyo byari kwiye guhagarara kugira ngo baricavuza kuko n'impunzi muri Tanzania nazo ziravuga ziti impunzu za gisirikare zisa n'iza gisirikare bakemeza sibyo sibyo na gato aha mu Burundi harimo abambaye impunzu zisa imbwabo zidafishi
zitari iz'igisirikare
n'izo za gisirikare
ku buryo wowe utekereza ko zaba ari impunzu batoje ahantu hanze basabye hanyuma zikaba zisa n'iza gisirikare ariko atari ukuvuga ko ari imyenda ye ya gisirikare
ariko zidafite n'isano n'iza gisirikare ni nakiri gisirikare cy'u Burundi ntabwo zisa zisano amagambo nk'aya rero yarakwiye kuzahagarara ahubwo bagahamagara haseri bakavuga umuhaseri atwara haseri mu Burundi yabyamaganye yavuze ko atari byo yambuga atari byo ziriya mpunzu ntabwo ari byo yarasiguye za wenda ko zavuye mu bihugu hanze bazitoza mu banyagihugu nk'uko mu Burundi baza urabona bagenda hari amashyirahamwe agenda asaba impunzu ku rugo kandi bagenda bazitanga
hari imvugo ku mugani wawe hari imvugo zishobora gutera amacakubiri cyangwa se zigatera urujijo mu bantu ntibamenye uko bifata
nk'umukuru w'umugambwe ntashobora kujya ku iradiyo akavuga ngo haseri iki itanga impunzu za gisirikare mu mpunzi haseri ijejwe gukingira impunzi ijejwe kugaburira impunzi ntijejwe gutanga impunzu za gisirikare ibyo ntaho byakabonetse ku isi barakwiye kugabanya imvugo ku mashyirahamwe mpuzamakungu rega nibo bari kuvugana nyakubahwa mpuzamakungu igihugu kiriya gihugu cy'u Burundi nicyo gihugu kiri kubona impunzi abafasha nibo bari kuvugana amashyirahamwe mpuzamahanga
hari ibyo babasabye
kubwira ishyirahamwe mpuzamakungu nka haseri ukabwira ko baza aribo bazana ahubwo ngo bakwiye kubitwarira ibyo niho byakabonetse babahamagara mu biro ibujumbura bakavuga ati ibi bintu byagenze gute izi mpunzi zavuye hehe bakazizana imbere haseri haseri nawe wumva ikagira ikivuzo ibyo ntaho byakabonetse bari kuvuga ati ibyo ni bakayicarana aho kukira ku maradiyo bakavuga ngo haseri ngo azanye impunzu ga wenda ngo zisa n'iza gisirikare ibyo si ibyo kabisa
urumva batarigeze bahura ngo bakiganireho icyo kibazo
uya ntabwo bigeze bahura umwe wese abwira ku iradiyo y'uwundi akavugira ku kinyamakuru cyiwe ntabwo bigera bahura bahamagara ati ngwino haseri musigure ibintu bitanga mu mpunzi z'abarundi muri Tanzania
bwabarundi bwiza
bukorokera ku maradiyo gusa bakavuga bati iyi haseri ikikora ibintu binyuranye n'amategeko nyumva ni hamwe hirya ejo zose ngo bafashe imbwa yo kuyirukana nanone nayo ibyo birabaje ku bantu b'abategetsi ibyo yari kuguhagarara bakabirekera haseri urumva ko na Tanzania yagerageje kubyifatamo neza ariko nayo ga Tanzania yerekanye koko ko ari impunzu za gisirikare urumva ko yahise igenda iturira ngo iraziturira urumva
yaturiye izo nkuzu
izige zihamagara leta ubushirika Burundi muri kiya gihugu cya Tanzania ibabwiye ati reba ibintu muri kumara kugutumbura ko inkuzu hasi yari kitani inkuzu za gisirikare iyo niyo byari guca mu muco bagahamagara hanyuma nawe agatanga nsigura akavuga ati sibyo ibyo n'abantu benshi muri Tanzania rero bari kuravuga ko atari ibyo hasi atari
ubundi kuganira kushyikirana abantu bakumvikana ku kibazo batabona kimwe cyangwa se badasobanukiwe bakaba bivugana
nuko nyine byari kugenda ariko kumva ngo umushinga umukuru wa SNDD ariko arashyira amajwi hasi yo muri Tanzania ukumva ubundi utwara hasi mu Burundi ariko arabyamagana abihakana ko atari byo
Ndireka ubwo ni uburenganzira bafite uburenganzira bwo kuvuga ibintu uko babibona namwe mufite uburenganzira bwo kuvuga uko mubitekereza twizere ko bizagera aho ngaho akagira utanga umuco kuri icyo kibazo ndagushimiye cyane
ariko ndarangiza gato ku nama y'abakuru b'ibihugu yo kuba ku itariki y'indazi ku kwa kabiri by'ukuri hari imvugo mu ibara hari imvugo abantu bariko bariyumvira ko wenda igihugu cy'uburundi kidashobora kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu
kubera iki babivuga bategereje bakareba ko babyemeje ko bazajyayo
nyakuba meshe mukuru nange nsiretse kubyumva mu bantu mu ibarabara nabye kubwa gisi mbona ko hari umutegetsi ari hejuru mu gihugu cy'Uburundi agore bayitaba ishyira mu gihe yasi
kubera icyo ari kubibona se
ntabyo mbona ntabyo mbona kabisa muradi ko imaze gusiba agashya kabiri
nibyo nyine yarasibye ariko baravuze ko bazajyayo reka mu bitegereze
n'ubu nawe reka tubitegereze guhebe ubyuti ga wa mu nyagihugu yaratubwiye ibyo
reka tubitegereze nk'uko babyijeje twizere ko noneho bazajyayo hanyuma imishyikirano ikaba hakagira icyo bigeraho
nawe uzongiriza nawe nyakomisho
oya ntago nzahinyuza rwose genda igihe cyose umuntu ndamwizera nkizera ko ibyo yemeye bishoboka
reka tubirindire hasigaye iminsi mike cyane ariko ibyo niko ndumva ntibiko birashoboka ko bazitaba abo byiga ko aribo bazitaba inama y'abakuru b'ibihugu
ntacyo reka tubitegereze tubahe icyo cyizere urakoze cyane
murakoze namwe nyakubahwa mwicaye mukuru kandi mwaseye kumpamagara
mukomeze kugira wikendi nziza
yego namwe mbwiye wikendi nziza muri Amerika
urakoze hanyuma Okero ku murongo wa telefone wiriwe neza
Niriwe muraho.
Muraho.
Yego.
No, nibutse ko Okero watubwiye ko utwumva muri weekend gusa.
Mbumva muri weekend ku yindi minsi mbanagiye ku ishuri.
Hanyuma sa makuru cyangwa ngaho.
Amakuru ni meza.
Okay.
Hato kandi mu gihugu twizihije umunsi mukuru wa National Resistance Movement ishyaka riri ku butegetsi.
Abwira abatazi ahuri icyo gihugu uvuga icyo ari cyo
mu gihugu cya Uganda ndi muri district ya Padere
uwo munsi mukuru se bwo mwawizihije gutera
ku rwego rw'igihugu wa wizihirijwe muri Kororo district ni isabukuru y'imyaka 33 ishyaka NRM rimaze ku butegetsi n'umunsi mukuru mu gihugu habaye konji ndetse byari ibintu byiza mu gihugu
ubwo abaturage babona ko nako abakozi babona konji bagagira ahantu bahurira bakidagadura
akenshi abaturage benshi kubera imirimo myinshi baba barimo ntago akenshi ubona ko bamwe basa nk'abanabyibuka keretse iyo bagiye ku ma TV nibwo babyumva cyangwa ku ma radio ariko cyane cyane agace babyizihirijwemo niho babasha kuba babikurikirana cyane bagiye kuri stadium
uravuga ku rwego rw'igihugu
ku rwego rw'igihugu hano Perezida Museveni cyane cyane ku ijambo yakoresheje yavuze ati abanyayuganda turebe ibyo government idukorera twime amatwi abashaka kuba batuyobye batubwira amagambo atubaka igihugu. Ni havugiwe amagambo meza cyane abatagezeyo twari kuri cyane ku mateleviziyo, ku maradiyo.
Oya, ni ibyo amagambo burya ashobora guhindura ibintu, guca intege umuntu cyangwa se akaba yayobya n'abayumvise. Ku mugani nk'uko Museveni ubwo yabivuze nyine, ibikorwa biruta amagambo.
Ibikorwa biruta amagambo.
Urabona hari umwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika twavuganaga, uwo usimbuye ku murongo yari arimo avuga, ubona atekereza ko ngo ibiganiro Leta y'u Burundi itazabyitabira, ibiganiro bitaha ko abantu barimo kubivuga, ariko niba itaritabiriye mbere ntago bivuga ko ubu ngubu none itazitabira. Urumva rero barimo gukwiza icyo kintu ngo ntago bazajyayo, ntibazajyayo, babibwirwa n'iki ko batazajyayo? Babitegereje bakareba.
Reka bategereze icya umukuru w'igihugu. Akenshi ntago wamenya icyo umuntu atekereza, burya twe abantu dutekereza ibyacu, ariko nyir'ubwite nawe afite icyo atekereza. Ibyiza ariko reka dushishikarize Leta y'u Burundi igira amahoro, perezida agiye mu mishyikirano, byaba byiza, twizere ko azajyamo.
Rwose nibyo nanjye namubwiraga nti reka mwizere mutegereze, kuko iyo umuntu yemereye ikintu, iyo umuntu yemeye ikintu aragikora, iyo atagikoze aba hari impamvu, ariko umuntu ntiyamuvugira ngo ntari bujyeyo kandi cyangwa ntari bukore iki n'iki kandi umuntu yakemeye.
Oya, ntabwo bishoboka, ahubwo twarindira intego ye se azayigeraho. Ibyo nibyo tuzategereza natwe, reka turebe. Nashaka kuvuga ku makuru yavuzwe kuri Ijwi rya Amerika muri iki cyumweru, uburyo irahira rya perezida wa Congo Tshisekedi. Hano nibajije ikibazo kimwe cyo kwibaza, ese ubufatanye bwa Afurika yunze ubumwe buri he? Ese buhagaze he? Njyewe ntabwo mbona nta bufatanye mbona, ndetse mbona ari nk'inzozi, cyangwa se harimo n'ababa bishakira inyungu zo kutubeshya ngo Abanyafurika tugire ubufatanye. Ariko ntabwo mbona.
Ntabwo ubona, ariko urabwifuza kandi bashobora no kuza.
Bushobora no kuza, ariko ndi kubona ari nk'inzozi. Impamvu ya mbere ni imwe, mu irahira rya Etienne Tshisekedi ntabwo twigeze tubona abakuru b'ibihugu bya Afurika babyitabiriye. Reka shimire umuperezida umwe wa Kenya, Uhuru Kenyatta, wabyitabiriye. Ariko se nkibaza, mu baperezida ba Afurika cyangwa se mu ntumwa zabo habuze n'umwe uhagararira igihugu? Nkibaza nk'ibihugu byegeranye na Congo, twabuze perezida w'u Rwanda, tubura Yoweri Museveni, tubura se n'undi. Ariko nkibaza nka perezida Paul Kagame uyoboye Afurika yunze ubumwe uyu munsi nawe ahabure, nkibaza ubufatanye batubwira buri he? Ese ubumwe bw'Abanyafurika batubwira buri he? Asanga ntaho turi rwose.
Urabona hari igihe mu perezida amara gutorwa ukabona bose ntago baba mubona kimwe, ntibamwiyumvamo. Ariko amaherezo ibintu bigenda bishobora kugenda bihindukura. Bari batangiye kuvuga ko bafuza ko amajwi yakongera kubarurwa, rero ntibabibonaga kimwe. N'Ubufaransa nabwo bwavuga ko butishimiye uko amajwi yatangajwe. Urumva hari uko buri gihugu cyabibonaga cyangwa se n'Afurika. Ariko nyuma turizera ko bazagera ngoho bakakorana.
Bazakorana, ariko biri ikibazo iyo ubona mu irahira rya perezida nta bandi bategetsi bagiyeyo begeranye mu bihugu. Nkabona manda y'uno mu perezida Tshisekedi, n'ubundi abaturanyi be ntabwo bamwiyumvisemo. Ariko turasaba mu irahira rye, mu irangiza ry'irahira rye agiye gutangira imirimo y'Abanyekongo, ndasaba ibihugu byegeranye n'amahanga yose bafatanye, bibone nk'abaperezida bamwe, ese badushakire iterambere rya Afurika, Afurika ikora ubumwe. Icyo tuzakishimira cyane, bareke kuryana.
Yego rwose.
Kandi perezida ugiyeho wa Congo Tshisekedi, reka musabe izi provinsi zitatoye zitagiye mu matora kubwanje ndibaza ko yaziha ubwigenge nk'ubwo twabonye hano muri Sudani bazihe ubwigenge nazo ziyobore zike zikore amatora kamaramaka yazo ziyobore kubera uko bigaragara ndibaza ko ntago amatora bashobora kuzayakora kandi perezida yaramaze kurahira
ariko urashaka kuvuga ngo zikitandukanya se ubwo urumva byaba bibaye igice kimwe cy'igihugu kandi ntabwo ari simpamya ko ari byo bishobora gufasha mu iterambere ry'igihugu urutwo duce twonyine tutatoye twitandukanyije ku kindi gice cya Kongo
nge mbona ku bwanjye byari igisubizo
urumva byaba igisubizo
byari igisubizo rwose kubera ko urebye ari bice tujya tureba mu misozi yaho bita za Ituri ni ibice binini cyane biri mu bwoko byitwa abagegere n'abandandi ni ibice usanga n'umuturage waho arakubwira ati jyewe na perezida ntago kino gica kizi ntajya nakigeramo bakavuga bati byaba byiza baduhaye ubwigenge tukitandukanya na Congo tugakora provinsi tugakora igihugu cyacu
ariko hari ibintu byumvikana nyine nk'abariya batatoye ntago bananiwe gutora kubera ko babaheje mu matora urabona byatewe n'umutekano muke biterwa n'iriya ndwara ya Ebola ni donc harimo ibintu harimo impamvu zumvikana ariko niba batabashije kugira ayo mahirwe yo gutora muri iki gihe umwaka utaha batora simpamya ko ni igitekerezo cyawe ariko simpamya ko yaba ari impamvu yatuma bahita bitandukanya kwitandukanya ni ikintu bagomba kwiga igihe gihagije
nanjye ndasaba ko bazabyigaho kubera biriya bice bya Congo Congo ni igihugu kiba cyayoborwa n'umuperezida umwe ukurikije uburyo Congo ingana n'intambara zihabera
urakoze rwose ku gitekerezo cyawe
murakoze ariko kandi mu weekend ishize harakarimba nari nabasabye sinema mwaka mbonera
mbabarire nta nubwo wari wasabye akahe yarya
akaririmbo kitwa Sarakeba kare mu Iringara
areka mbwire Geoffrey azagashake yitonze
ntabwo kaboneka
ongera usubiremo iyo ndirimbo
bayita Sarakeba Sarakeba ka Papa Wemba
ngo agiye kuguhitiramo ya Chameleon
yo
ko ngakubwo gategereza ubutaha
nta kibazo arakoze kandi musuhurize mu nkorere mfite cyane uwo mugabo
ndamusuhuza ubwo ni umwenda kugiyemo ubutaha azayigushakire
murakoze cyane
urakoze ukomeze umererwe neza
weekend nziza
nawe
ok bye
twakire na papa wa Toto mwiriwe neza
mwiriwe
urahagana hehe se
ndi Utare mu karere ka Gisagara mu Rwanda
aka kazi nase nako wihimbiye ubwo ndumva uri umupapa noneho
oya ntabwo ndi umupapa ngenda umusore
none se kurimo kwiyitira amasoko niba witwa papa wa Toto
ibyo ngibyo ni ibisanzwe n'iry'abazi muri karitsiye
nuko oya ntacyo izina ntirikujije ikomereze nuko aho ngaho se bite
ino hano bimeze neza muri Gisagara nta kibazo dore yuko habaye n'umuganda mu karere kacu
banza ari hose hari n'abandi nabo batubwiye ko bawuvuyemo
by'umwihariko rero umuganda wacu habaye gusinya na kontara wenda n'abahinde baje gukorera mu gishanga cyacu cy'urufunzo
bazakoramo iki bazakoramo iki muri icyo gishanga
ni ugucukura icyo bita nyiramugengeri sinzi niba mwaba mukize mwebwe ubwo rero basinyanye kontara y'imyaka igera kuri 30 aho bazaha amafaranga abaturage bari bafite imirima muri icyo gishanga bakabimura wenda muri make
abaturiye hafi y'icyo gishanga
abafitemo imirima
bakabakura mu gishanga noneho nibo iyo sosiyete ikaba ariyo icukura iyo nyiramugengere
iyo sosiyete ije gukoreramo nyine izaha amafaranga abaturage noneho abaturage bimuke bagura ahandi.
Bazaba hase byibura n'uburyo bwo gukora muri iyo sosiyete.
Uburyo bwo gukoramo. Nk'umuntu w'umuturage akajya gukoramo. Gukoramo nabwo birashoboka kuko bagufata nk'umukozi wabo nyine bakajya baguhemba buri kwezi. Wenda ikindi nagiye ngo mvugeho ni kuri iriya nkuru yabariya barasiwe hariya kuri gereza ya Huye hano i Butare. Wenda bari batangaje yuko ngo ari abantu batatu wenda barashe, ariko muri make rwose ntabwo ari batatu.
Ukura he aya makuru?
Kubera yuko njyewe wenda data wacu yaraharasiwe, ariko mu kuduhamagara nyine baratubwiye ngo ni indwara yamwishe, ariko tugiye gufata umurambo dusanga nyine baramurashe. Mu gutangaza nyine abo barashe wewe ntabwo bamuvuze, bavuze andi mazina, ariko wewe nyine baramusibanganye.
Mbere koko hari abari marimo kuvuga ngo ni bavuze batatu, batangaje batatu abayobozi, hanyuma abaturage bakajya bavuga ngo bagombye kuba ngo ni batanu.
Ni batanu kuko mw'iryo joro hari nko masaha atanu havuze amasasu menshi cyane, ahubwo nyine bavuze batatu kugira ngo wenda bitarebeka nabi.
Ibyo aribyo byose birababaje. Ubuzima ni ubuzima, nta kumuntu yabona bivuga.
Muri make gusa turabakunda, tuba tubateze amatwi. Ariko mureke mbisabira akantu.
Ariko mwihangane, ariko rero nagira ngo nihanganishe namwe uwo muryango wanyu wabuze umubyeyi.
Mwazajye mukora akaganiro wenda mugahuza nka perezida w'u Rwanda wenda n'Uburundi, wenda tukajya tubabaza akabazo kuri fone. Buriya hari ikibazo mubikoze?
Nta kibazo cyaba kirimo, ahubwo ikibazo ni igihe baba bafite kugira ngo babashe kwitabira ikiganiro. Bavuga nko muri isanga tukatumira nka perezida w'u Rwanda na perezida w'u Burundi mukaganira. Ntabwo byaba ari bibi. Ni igitekerezo cyiza, keretse gusa kumenya uburyo byashyirwa mu bikorwa.
Bari abarundi bari barimo bavuga ngo perezida w'u Burundi ngo ntazitabira. Byanga byakunda perezida w'u Burundi n'u Rwanda rwose bareba nabi ngo te, kandi ndakeka na perezida w'u Rwanda azaba ari mu iyo nama.
Ni aba East Africa tuzareba ubwo ngubwo bazaba barimo, byaribyo byose na n'Uburundi bwaremeye, ntawe uzi niba ari perezida uzajyayo cyangwa niba azagira intumwa yohereza, byaribyo byose bazaba bahagarariwe uko amakuru amatwa dushyira barabyemeye.
Urakoze, turabakunda cyane.
Urakoze cyane, namwe turabakunda.
Ego.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, twakire na Victor. Urakomeye.
Mwiroje ne.
Uberiwe neza. Uri hehe?
Ni Kigali mu Rwanda.
Kigali ngo mwiriwe mumeze neza.
Kigali ni sawa, akazuba keza, ibintu ni sawa.
Nuko. Nuko.
Ama namwe yo muri Amerika muraho?
Ni turaho rwose, tumeze neza natwe. Dufite akabeho ariko nanone tutangiye kugenda tumenyera.
Na kundi ni kwisi meza. None nashaka kuvuga ngo ku tuntu tubiri. Akambere ni ku matora aherutse kuba mu gihugu cy'abaturanyi, Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu by'ukuri nk'abaturanyi ba Congo twarishimye kuba hagiye guhererekanwa ubutegetsi hatabayeho amaraso. Ni ubwa mbere mu mateka ya Congo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro. Ikintu cyadutangaje wenda kikanatushyira amakonfiziyo mu mutwe ni ukuntu mu nka Kinyinya tuzi hatabaye ubwitabire bw'abaperezida ngo bajye gutera ingabo mu bitugu perezida mugenzi wabo. Byageze naho na perezida wa AU atabijyamo. Ibyo ntawabigendaho cyane, abanyekongo bavuga ikinyarwanda nzi ko bari kunyumva. Barabashimiye rwose kuba agiye guhererekanya ubutegetsi bwarahererekanyijwe mu mahoro hatabaye intambara. Bo ikindi nashaka kugira ngo mvugeho aha mu Rwanda hamaze iminsi igikorwa byo bita Miss Rwanda. Nyampinga w'u Rwanda.
Yego.
Bo iki gikorwa cyaje kugaragaramo ibintu bitigeze bibaho kuva iyo Miss Rwanda yakongera gusubukurwa. Ngira ngo ni muri 2004 nibwo yongeye gusubukurwa ku yari yarabaye mbere ya Jenoside. Bo iyi Miss Rwanda yagaragayemo ibintu bidasanzwe birimo ibintu by'amoko biteye ubwoba cyane. Biteye ubwoba, ngira ngo niba ukurikirana imbuga nkoranyambaga zo mu Rwanda urabisoma ukabireba. Biteye ubwoba, yeje n'ibiteye ubwoba. Nkaba nizera ko abanyarwanda benshi bari kumva muri aka kanya vrema. Komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ifite akazi katoroshye cyane. Iyo witegereje amagambo ari ku mbuga nkoranyambaga ureba abanyarwanda ntaho tuva ntaho tuzi ko ati urwishyankaro ruracyayirimo. Abantu abahehe abahehe, mbese ubu ni intambara ikomeye, byabaye intambara kugeza naho CNRG yashyizeho itangazo ko hari n'abantu bashobora gukurikiranwa n'ubutabera kubera amagambo bagiye bavuga.
Birumvikana amagambo acanisha abantu.
Ikintu nashakaga kuvuga bishoboka ko kubwa amahirwe nka perezida nka niba ari Fidele Ndayisaba, ngira ngo niwe head wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, afite akazi katoroshye cyane. Ibigaragara cyo na raporo baduha zigaragaza ngo ubwiyunge ubumwe n'ubwiyunge ngo bugeze ku gipimo cya 80, ni ukubesha. Aracyari ikibazo gikomeye, ahubwo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ifite umukoro ukomeye cyane, ikwiye kongera gusubira mu mudugudu ikare, kuko abanyarwanda babitse ibintu mu mitima yabo bibi 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 cyane. Ko ukurikije iyi Miss Rwanda igaragaje aho ubumwe n'ubwiyunge n'ibijyanye n'amoko biri vrema vrema, komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ishaka ukuntu yasubira hasi yongere ikore ubushakashatsi. Ifite akazi katoroshye, biteye ubwoba, turabyiteze umukanya, tugiye kubikurikirana. Ariko ukurikiranye ibintu byanditse ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda harimo ikibazo gikomeye cyane. Tujye tureka kubeshanya, turi Abanyarwanda, ntidushaka gusubira inyuma mu bihe twanizemo bibi, aho byatunyujije turahazi, ntabwo dushaka kubisubiramo. Ariko ntibajye batekinika amaraporo ngo bagende babeshye ngo Abanyarwanda biyunze kuri iki kigero kigeze ahangaha. Ejo akantu gato ka Misi bigaragara ko n'ejo n'ejo bundi ashobora kuza iki. Njya mbibonera ku ikipe ya Rayon Sports. Buriya ikipe ya Rayon Sports umwe nuko mutabizi ibamo fanatisme, nuko abantu babibona mu buryo butandukanye. Ariko iyo ubirebye ukabirebesha mu ndorerwamo ya kure, nayo ibamo ibintu nuko batabyerura ngo babivuge.
Ibamo ibintu nabyo bishingiye ku moko se?
Nta bushakashatsi nabikozeho, ndabivuga nk'umunyarwanda ubirebera inyuma. Ariko icyo nashakaga kuvuga ni kuri iyo Miss Rwanda byo nta mpaka zirimo, nta bintu byanditse. Umuntu wese uzi gusoma unakurikiriza network dukoresha, Instagram, Facebook, WhatsApp, ni ikibazo gikomeye cyane. Amoko yavugije ubu hano mu Rwanda vrema, umukuru ababishinzwe babikurikirane, yenda hari n'ababigizemo uruhare babihanirwa. Ariko komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ifite akazi gakomeye cyane.
Nibyo koko ibirimo kwandikwa ibivugwa ntabwo bikwiye,
ntabwo bikwiye vrema, ntabwo dushaka gusubira inyuma. Ariko biragaragara ko nawe je ni uri umunyarwandakazi, niba ntibeshya.
Oya, ndi umunyarwandakazi rwose.
Ariko ukurikije biriya bintu biragaragaza ko komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge nta kazi ifite.
Iragafite rwose, aho ngaho nanjye ndahemeranwaho nawe.
Ifite akazi gakomeye cyane, kuko biragaragara ko abanyarwanda ni bambitse munda, ni ukugenda babeshenya, ariko mu mitwe yabo haracyari ibibazo bikomeye cyane rwose. Abaminisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, minisitiri w'umuco bagende bicare, kuko iyi Miss Rwanda iteretse urwego rw'ubwiyunge aho buri.
Yego, urakoze cyane.
Tuvuga ku magambo.
Yego Victor.
Ariko igipima ni bike, ntabyo at all.
Reka ngushimire rwose kuri ibyo bitekerezo, nshimira n'abandi bose twari kumwe. ngashimira abamfashije ku buhanga bw'ibyuma Tian Wang na Geoffrey Mutagoma kuri mikorere Eugenia Mukankusi. Mukomeze kugira weekend nziza. Yagala nkulaga omukwano bibi Yesu.